studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hedibe studio tamani oɗo sa saki ko moɗon Ousmane Dicko haalanton kabaruji gonɗi ɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako. Les tout n'a pas les régions qui dalka ministre holiti nyande aral barnde e kufinaaji bula bula jaabe chaddi joyan chaami hen tatondu mbarmi fasan nen ka masibe wadi wattunde front de libération du masina martin kumpa natti e le gubal amsadin gal yadda agali wiyanta do bamako do fedde joddinama hubino urtino aduna fu e habgol kam e satore dina nden yo horabe dina kebi ngodo hakkilo fa danya do dari e majjun. On a bitté gage tumbutufu udi ila Kenya nan jula be koliti kana usuruji kake ciotetedi di puite yo de top ngonde men jogani hande bismillah do e do studio tamani be kufinaji bula bula jeyabe leydi Chad warbe wallude Mali njoyon keddi ke nyande alal barnde tatondu barmi fasanne nenno le tuna ngadu ka le region kidalka di masibaji ngadi wattu janal nange Umar Waygalo ere enfam
ko minisma holiti widle hen dido bonandaji ngadama fewde e yimbeel mabbe li sahal agel hok idun le rezo kidal o soldat se minisma no gonno liwnade kaaki mudu on wattu mobe mabbe yabbi ton bombor so yimbeel be utti yite fewtude e mabbe dum wadi sababu du so soldat se chaddi en keddi le hen fa hande anda ka gal gadar yimbeel ngabbe dido bonandaji no poti ka taton cikkitabe wiyata no gondi e mabbe nangama ile hitande fuddi yottar nyalawma hande o ko yata bonandaji sappo didi ngada fewde e minisma le rezo kidal o dum wadi sababu du so yimbeel sappo didon keddi le hen yimbeel hande beddo so beedi ke mabbe tan yubbo inde o beedi yade yeso kanko lamido walde nation zininde mo noddita ben kimun o holli metti makko fewtude dido bonandaji wakkati jono wadi noddango fewde wiide beddo yimbe lana kan nangede nabbe yeso sariya sabi de dido golleji anan jadda hon hakkeji adnaara Allah ndo wordi so bami fa basiji ngadi
hono gubal front liberation du masina natti e le gubal ansandir ngala yadde agani wiyanta den FLN holliti hokki tajoral mudu le video mo osaki o der hendu ngal gubal wadi gidaga du fewde france kany e waddube mudun dande wombe le malifu kedo den mamadou sama seku fa fambe do
katiba masina fedde ansardin woni inde keso fedde bamtare masina nde do fedde holliti hankasen e nde jeyda e fedde ansardin mo yadda gali fedde ansardin dun ana jeyda e fedde alqaida o maghreb islamique e le video njaltudo fedde bamtare masina nde wihi nde latima keƴaɗo ansardin mo ɓaleri nde ɗo fedde yo mbajotoɗo Hammadou Koufa jeyaɗo laamu motti woni joƴƴindo nde e laamiɗo nde haɓatoɓe fedde ɓamtare masinaɗe ɓe foof ɗum ɗon nokku jeeya e ley video jaltuɗo o hakke noga yo yimɓele ɓaleɓe jon en kaɓorɗe sifike e fulfulde e arabunkore ɓeɗo kaɓatoɓe gubal ngal koliti wiide ɓe ndiɓoɓe hoɓɓe ɓe foof e sodasi en france e kaña états-unis iwde ley leydi mali nde ɗo fedde mo ansardin fuɗɗi bonandaji gilla hitande 2015 nder région motti e ɓaleri leydi mali e kaña nder sahal leydi côte d'ivoire
yimɓe jomɓe en kaɓorɗe caami e commissariat kutuku le leydi burkina faso nokku mo waɗɗa e kerol mali jemma talatare janje aral bare nde nden no police en ɗiɗon mbarmi hen goto o ka ana nawni fa sanne laami burkina mbi ɗum yo golle torroɓɓe mandinta noon yimɓe toon mbi caggal kasara maɓɓe ka nden no kamɓe jomɓe en kaɓorɗoɓe ɓe jaari heedi kerol mali Moussa Aksidi Mohamed yoppitama kenya tagal ko sarako ndenno kay o kayfanodo du jogade kaborde kanyu e waddude e torrobe dande sareka holliti wana gongo o mulaki hen fi avocat makko duni tagantodo ma holliti jogade kaborgal wattu walde do lam wala dum wana ko boni ndenno talki makko dika bantinanoma yontere jabbide de batte wayde hibugol sarobe be horebe dina bami adi habude e torra kanyu e satere dina fu be joini fedde adna haɓore e satere dina nden no bureau muɗum ana joɗɗina Bamako ɗo yo jeyaɗo Gambidou woni hoore fedde nde hooreɓe dina Afrique hewɓe ɗo ana e mayre nden no fanda golle muɗum yo gandorade becce becce satere dina wondude e sakade nde kanko Boukar Bokum kewɗa andal fasanne wi hakkilantako muɗum ana fewi ka noon ɗum heeta saabu de tiɗala goduko ka ana logguiɗo fasanne Mamadou Sama Seku ɓeyɗa ɗen faamu
oɗo mijo ana fewi jaati ka hono oɗo dabare wawana yimɓele satine dina ɓe saabi sa tagui tike fa gasa wona kabaru dina tan noon yo kabaru politique noon yimɓele dina woni jillodirɓe hen kambar ɗum mbimi ɗum serti e dabare kasidinaɗo o tiɗalla o wona kabaru alsinama en noon yimɓele guɓe satinɓe dina golloɓe ɗum ɓe kewa fewi ɓe yimɓe seeɗen tan noon sa hewtiɓe tan tiɗalla o ɓeydan yajude kamari ɗum ana hani kala ko dawrete yajine ɗum santi hinnade ɓeɗo yimɓele tan mbiya foof ndeɓe mbawirta sakkitade ɗeɗo guɓe satinɓe dina
kala ko jiddon famande pode fay do bemal amen Facebook na Twitter do studio tamani bat ministre en Kenya o joini hono commissaire en sapo hebe hambe du natude e CVJR o kabaru andama le batu chakiti do comité o nanu commissaire ambe kibi noga en joyon joni julaabe tumbutu ngana welabe ila Kenya bitikaji ngalure nde fu uddi be bi usuruji kaki jottotete di anakaani buytede ne no hore bi julaabe nanganobe beedu njoppitaama bidikaaji du fu keddato uddade fa jango tagal majagol mabbe gol garawol wadde gol nenno kanko Abdoulaye Adjumature secrétaire général syndicat julaabe tumbutu o wonko haade Adama Amadou Haydara keddena Ousmane Nyali Bouli
won jawdi ndi men kaani hawrtinde min dokka laamu o men fu mon fu hokkam won daraniide hakkunde laamu o e julaabe kanyo haa nangude douanier e policier en walde julaabe de fu ndewre hemmu neno gendarme be chali be nangidu horebe amen nayon kananke walde de jaaji ana hen gille 11h fa 18h ben e juude mabbe gonno de min nanade unde min uddi bitigaaji amen min doggiri yaade suudu gendarmerie minen joni ko men bino min gadan dum fu men gadata kasse joni ko latato hakke amen fu men tewtan fe hunde men joppata kenya gille wawto 17h min uddi bitikaaji amen min uddi taraade fa jango sini min garti maajere de mi anni wadde de min jokkintina haa bango faado min kibi sago amen
gollirde daraneede jaagu yilike hono kenya le communaaji jeego bamu ko difu fa andana cioggu kaaki kasindina le korkaka nenno gollirde de wi mon fu winda hono cioggu hono kaaki mudun di de takkade dundu e yaso bitigaaji mudun nenne de dabara wana gondinaande nokkuje de fu kerdena Mamadou Sama Seku fa fambeedo
yelalam o kay yo kilo goto sikoro yeye chapane jene kalisi sefa gollide kumnide jaagu holiti wiide ana wajibina commerçant embe humpita yimbele do cioguuji mabbe di dun laamu dardi en dundu sariya wajibini dun hakke nawtitobe dun non humpitinde be cioguuji di fuf ngal kaldal hakunde gollobe be ana holla wiide cioguuji le lumoji di ana cierti tema e nay hebata chondi kosam cioguuji nan muguddi ana wara hakunde tema e nay debbe sappo yaari tema e joy e nogay fa yottaade tema e jeegom kalisi sefa sikoro yowa cagal leddi yo temdere non mo leddi ndi yo chapande jetti non litre nebam yo temdere e nogay ma temdere e chapande jeegom kilo goto maro yo chapande jeegom e buddi nay ma chapande jeddi e buddi joy kilo goto chondi farani yo chapande jetti toggu nonamugo yo temdere nay ma temdere jeegom
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben faamu tantu ko buru toniji tati liqi awaman nendo de yontere le lugere jenena le cercle 100 dum wadi le awgal hono ko yimbe ton gadi ko nendo ogolle faabet sukabe tondu andande no liqi mardete cooperation suisse et royaume danemark lati faabatobe ono iwale mawde tobi nyande alande fa gadi du hono bonandaji kewdi le ngalure banamande klasiji jegon tati di kafu yo le wuro kasela kipudu ciudi du chapande nay hono mangasiji jeddi kokoji galleji noga e joyi antenne ngaji chapantati e jeddi hono panoji nangi du noga e joyi fu jamli la kewdo du fu dofike e o adadu beedo to hono yimbe joyambe toluji ciudi kipitidi barmini Mina ngoni chakite dabara yo o Sicily woni mo rewbe bami le wawande hono ngure mu en o Sicily faccita ma beta handen yeso ko badoto rewbe chapande nayon kuchala wombe le keredu yube du le region Sigasso segu kanyu e Bamako jottinobe kabaruji hewbe du yiwi pale de fu hawrde e odo batu daranibe dum bi o golle yafe nan hono gollidal hakunde rewbe keredu be fawarde e jottinobe kabaruji Odi kabareji wonde men jogoni hande kedde hedade yewtere men ana yeso yo njijango